ngokuka Mark 9. Wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemlapha abangayukuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru noJakobe noJohane wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa, waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zacwazimula zabamhlophe qwa ngangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala kubo u-Eliya enoMose babekhuluma noJesu. Wathatha uPetro wathi kuJesu, Rabi, kuhle ukuba silapha, masakhe amadokoda amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya. Wayengazi ukuthi uza kuphendula ngokuthini ngokuba babesaba kakhulu. Kwase kufika ifu libasithi beza, kwavela izwi efini lithi, Lo uyindodana yami ethandekayo, yizweni. Kwathi masinyane beqalaza, ababesabona muntu kuphela uJesu yedwa enabo. Besehla entabeni wabayala ukuba bangatsheli muntu abakubonileyo, indodana yomuntu ingakavuki kwabafileyo. Bazigcina lelozi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo. Base bembuza bethi, basho lona babhala ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na? Wayesethi kubo, nempela u-Eliya uyeza kuqala ukuba abuyisele konke, kepha kulotshiwe kanjani ngendodana yomuntu ukuthi iza kuhlupheka ngokuningi idelelwe na? Kodwa ngithi kini u-Eliya sewafika, benza kuye abakuthandayo njengalokho kulotshiwe ngaye. Kwathi sebeza kubafundi, babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona qede, sashaya luvalo sagijimela kuye, sambingelela. Wayesebabuza ethi, nibuzana nabo ngantoni na? Omunye isixuku wamphendula wathi, mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami nomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo idonsele phansi, ikhihlize amagwebi, gedle amazinyo, iphehle amandla. Ngikhuluma nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahlulekile. Waphendula wathi, Oh, sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi. Bayiletha kuye, kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini, yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi, isikhathi singakanani ifikelwe yilokhu na? Wathi, kwasebuntwaneni. Uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ibhubhise, kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. UJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise umntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. UJesu sebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo wathi kuye, wena moya ongcolileyo, simungu nesithunzi, ngiyakuyala mina ngithi, phuma kuye ungabe usangena kuye. Wamemeza wamhlukumeza kakhulu waphuma. Waba njengofileyo baze bathi abaningi, usefile. Kepha uJesu wambamba ngesandla wamvusa, wasukuma. Kuthe sengenile endlini abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi, Thina besingemkhiphe ngani na? Wayesethi kubo, Lolu hlobo lungephume ngalutho kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Verse 30, bamuka lapho badabula iGalile. Wayengathandi ukuba kwaziwe muntu, ngokuba wabafundisa abafundi bakhe wathi kubo, Indodana yomuntu ikhashele ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kuthi sibulewe, iza kuvuka emva kwezinsuku ezintathu. Kepha bakuzisanga lokho kusho besasho nokubuza. Baze beza eKapenawume, kwathi esengena endlini wababuza wathi, Beniphendulana ngantoni endleleni na? Kepha bathula ngokuba, bebekhulumisana endleleni ngokuthi ngubani omkhulu. Wayesehlala phansi wababiza abayishumi nambili wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wamgona wathi kubo, yilo naloya kwamkela abe muyo kubantwana abanje ngegama lami. Uyangamukela mina, ongamukelayo mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo. UJohn wayesethi kuye, mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli. Kepha uJesu wathi, ningamnqabeli ngokuba akakho wenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami, ngokuba ongamelene nathi ungakithi. Yilona naloni iphuzisa inkenzo yamazi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Nalapho okhubekisa abe munye kulabo abancinyana abakholwayo, kungangcono kuyokuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe aphonswe elwandle. Uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume, kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimeki kiyo unezandla zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma unyawo lwakho lukukhubekisa linqume, kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezinyawo zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma iso lakho likukhubekisa likhiphe, kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni namehlo omabili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi, ngokuba bonke baza kunqunyiswa ngomlilo. Usawoti muhle, kepha uma usawoti engesenabo usawoti, niyakumhlaziya kanjani na? Yibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula.